Dana Mbanyu Matan. Let me talk to ya.
Bitch, kill up.
Mashallah.
Uzuri wake kama kasusiwa, ngozi laini amesakafiwa, so nje mpaka ndani kajaliwa, ndo maana nampenda.
Baby, I need you by my side. Romantic baridi kama ice. Last night uleni text you can invite. Birthday party ma candlelight.
Napenda unavonipa tena wala uchoke. Mixa nipingie ndani sichomo.
The wish has taken my heart off. I can't explain this
part. So many girls ila kwako nimefall. Tena nimelewa ka umenipa alcohol. Lonely, lonely, upweke saa hakuna. Matani anajua niko na upele na ukuna.
Ole sasa, ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Sasa, ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho. Simwachi, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho.
Simwachi, your body like maboga boga, analitupa kiwa na chuma mboga. Usombele mikao ya boda kikaa kwenye kigoda. I'm like, oh dada. Brown skin color, na shiba tasijala. Kini text na jikuta na send it to miamala. I love the way you lie, I love the way you are. Lipsy burning, mtoto mashallah. Nikiwa nime chill na pata kahawa. Mtoto yuko ndicha neka mambo sawa. Kiuno na mincheni mindo na pagawa. Najikuta nisha kula bila takunawa.
Ameningia moyoni, sitaki kumtema, nimemzoea. Sasa, ameningia moyoni, sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho. Simwachi, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho.